I wanna take you out, dinner, my lunch. Just say your favorite place, I say the date and the timing.
Barakis,
my baby, it's a fine, fine, fine. I want you to meet to my mama. Will you be my wife, wife, wife? The mother to my kids now.
Chini kushoto kama vile kiwi na makeup zinabaka zote viatu same na hiha. Sasa hivi na cheka maumivu yamekwisha kila siku kukesha mami. Je, wendo my boo boo boo, staki sorry mo baby show me do. Je, je, mara mara huu, mara nataka banana, mara usinipe nipe nataka kufanya. Natetema nikihema na overdo kucheka cheka. Nende wapi sasa hivi wa moyo amenishika.